ọbụrụlenjin ụgbọ ụdọkwa gbara m nke omekabe nwa nwa kibawobe ukobonwele gbara m ụgbakwara m yele yele ule nwa nwa megenya ụbụkwa ụbọ ụtụrụ ukobonwala unu
lakaka.
How is me you? Oh, no name me yo, yo.